radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
no hede be studio tamani o da sa saki ko modo usman di ko haldanta o kabaruji gondi do de yudo major la presse ila bumako ni jire wonani en to bogi jande to wada wata torraji fewde rewbe hera ki fei li di do dubi di di rewbe tatan woni be worbe en lati sababu en nanno bala kabantode hakkeji rewbe kuliti lamo o yoni ko huncena hore ti do masibaji gube cinyide kawral alger dedu andini dawri dakal li dabere joddigo gofarma kessa o sema e plateforme kuliti kawral alger ngal ra inino de kalde an buri miloji tati neddo kasindino note de dumi li hitane 2018 de 2017 de yo miloji tati neddo united men jeddo wonno kasindinodo nenna ada odo adadu faminama li tongande o chassande oni li leedi meden be di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah modon e dosti jotto men torraji pewtinteede rewbe le dewle anan gondi e wada watta saatu fu fay ko imadara hono famingol wada yalla ana salafe ko nenna le dido dubi didi rewbe tata wonbe worbe e lati sababu en nenna bale daranide hakkeji rewbe do ana metta ko lamu ko be ngadi dum asa irako te dardi dido masibaji calafi keddana usman yali buri e mamad samse
o bonanda chakiti do wada ma yontere jabbine de mu yonki mu ita o kanye gorum fu gollirde hora juleedi ndi gollata dum sa be dum nawi sanne bali humini be hakkeji rewbe holli timbe wiide laamu o deƴinake hono fei hunde waday kede ko horejo wildaf bintu fune sama kewi
aujourd'hui la violence conjugale
hande kay basi le dawgal lati sababu itugol yonki debbo fa e yeso kanko kanake leedidi wala fuf ko gollirde makko de haali bangal mudum dum do hawni min sanne sabu yo nokku mawdo laamu onon
le plus haut sommet de l'état
horejo o ONG communauté hakkeji rewbe holli ti wiide sini wadobe di golleji bondi noddataake sariya hono di golleji bondi lata wadede joda halatam biltata dum kana sariyata be no haniri
ya la question de l'impunité
rafi jukoy tan sabimita hon ido golleji sabi hono mudun kewdi ngade le ko jabbi fay hunde yalta hen denno an hani sariya golle no fewiri yobe ngotta mundudo gite do torraji sabi tan di ngada man der gollurde sanankobe madun no kuji goddi
passé dans un palais ou dans une chaumière
hakilo yogabe sabi al araji meden dum hatta jom en cuudi wullitaade sariya hejabe halabe fina tawa kolliti wiide dum wana gonga ben serifu jab te won le fedde ngeybe hejaabe haala holliti wiide hakkilo makko saabi eden jop al araaji meden jukkude di tuba koobe dum saabini dum
notre société est une société
gondal woni sembe leedi mendi denna wara feeni en degol habete do seriaji e sifaji di dullaka suni degol habama tiagal di do seriaji e sifaji sikola fe dum matata e lengal do degol sabi go mudum no taw hogul fuf wada ka do al haali joomu e tagu makko di do mudum tewta taga fi andede homo o woni homo o iwe mudum hotodo oje denno soni hono dido sifaji di ngata naka kilo tidala tan dum sobinta
c'est principe il y a problème
wana lamu wana tawgal wana dina wala fu sariya jaboto raji ngade fewde rewbe tawene fahan irin joki wadede kuminibe finatawa e nyawtube fu kolliti wiide jukugol tan way wadde fa dum sella
kala ko jiddon famitaade poode faydo be mel am Facebook na Twitter on baawi de noddude numeroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon hakkilaji modon dendangal gube azawad e de plateforme de cinye de kawral de jere kulliti ndawri daka le jingo gouvernement kessa o nenno de andini o da kabar kenya premier ministre kessa o kany ki do fu totondir hono dawla golle ila kenya ka dido fu jeli kono gouvernement kessa o no hewta darjo golle faanda de jere faawarde e kawral yimbe fu kedde na mamadou samseku fa beddo dem fam
gube plateforme isima kulliti wide ben denti naka fi e kabar jo ingol gouvernement kessa mo kanko sumayli bubey mega ardi hono dum wu wadede le ko jabbi tawane e lewi mabbe dum der talkuru kawral sinanto aljetuna e hitan 2015 woni ko dum wajimbina ta dum fufu tawede gube didde kolitivide be taki jati jo ingol o do gouvernement keso o be kedori dum fa hande place ji dibe jogi non di ngoni ministre humaninde hakter lamu humaninde dawral leedi ndi humaninde yirwere izin ngaji mawdi e kanye humaninde fiatowa e turusiyaku gube sema e plateforme bihi e be tajori wide hinade himmeji mabbe bangal kaldal e tutundral hakila mbawta savminde njaltene dido tiallaji di be kolitiwide dun dido tiallaji di kebanaka dabare batte wayde anyalo bo bangal politikaku e ko nande mudum
hono kabar ngurna yimbe du ana hoji osha batte hono wayde ndenaagu jali do le region ngaji sahal fawarde e wuddi leedi meden tongan mudum le mali do andini o do kabar do hollitinde millioji nay neddo fa e ujinaji chapan jeena e jeyon ngara ngoni warobe hasindinde notede le hitan 2018 de burde hitan 2017 de do milioji tati neddo tan kany e ujunaji temene jeddon kasindinno kededena Mamadou Sam Seck fa bedre den fam
ele to ngannde holi tama wiide der hitande 2018 hakke nogo e dido du temedoro bibbe leddi Mali ngoni kebaba ti Allahji ngure tawene du sappo e jeenayo du temedoro dum wonno ele hitande 2017 nden no sifa milioji nay yimbele li datollo dido bol lolorgol phase 2 jo hononi kabar mudun edige tidude wonande umnyaaji tembeden jeddon yimbele kasindidimbe ballaji jawdi bangal ngure biba jallo der wattu ceedu holitama dun le ndedo tongande wiide ko buri umnyaaji tembeden jeddon sukabe be hakkunde duubi jeegom e lebbi chapande joy e jenay e kanyo ko buri umnyaaji tembedon rabbe ciwibe e muyninobe matan torraji rafngure le hitande 2018 ele hitande 2017 adadu rafengure loli do mag wonno hakke sappo e do temedere nonni ele hitande 2016 wottu yolbere nawnde lulurnde mas wonno hakke tati do temedere tawene mo hitande 2016 wonno hakke idi do temedere yo jatteji urdi kaddi mo fedde OMS yamiri e 2 millioji sappo e jetti yimbele hakke unyaaji chapande jeegomo bibbe leedi Mali ngoni e gube yaade nokkuji goddi leedi ndi ko buri ujunaaji chapande unyaaji idon nyongutibe ngoni der leede korondirde meden de ngoni Mortani Niger e Burkina bangi goddo dun fa hande ele tongande de woli tama wiide leedi Mali ndi mati sanne kabaru welter wakati kasaraji yoro e bonandaji ndiyam hakke unyaaji chapande jeegomo yimbele ngoni ele farati dido bonandaji ndiyam denno region gaji hono kidal gawo tumbutu motti e segu matan sanne dido gidali ele hitande 2018
ono collectif rewbe gollanobe yikoma kulikoro an metta fasane wombe collectif odo bi majato kamanjoro nyande alkamisare nay lewru janvier 2018 ndi bomako do be rewbe kolliti sarti jonte jetti dokkanodo de fennike heedi gouvernement sabe hakkeji hono gollanobe temel taton wonnobe yikoma be hewtaka madame touré djuguel mama sise horejo collectif rewbe kulikoro be to ikumata wonko haalde imrana kilu mayga keddena Mamadou Sam Seck
wala biide warde president
biren kasidini yidude e kalanke leedi ndi yonni ko holi tamin ko dum sabe ngatana hakkilo kabar njuddiji amen di ko dum sabe ministre mbé gollidi do goldeji be ngari holtinde yimbele be ngala jikko goddo wiide ele jonte jetti tottambe hakkeji mabbe fuf nyande tongani mo rakitalla yaltini o naati e juude chauffeur goto wikuma wonko tayki wiide indeji amen ngala e yubbo inde de doni don o fekkori o heddigi hen tawene kanko woni biddo gorko goto yummi ko soni be nyobali min hakkeji amen be anda wiide be jammin to bamako to nyande alkamsare nda
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sen garte kabaruji region ngaji meden kemen faama hono rewbe menaka anandarani jengigol golle kawral aljengal walde kafo le gollidinde e merci corp ngadi famigol faanda kawral alje nyande altinere de rewbe ndokkondiri hakkilaji kewdi do hono dabare de yerende do be darti du hono tabagon mudum fewde e lam daranibe kabar ofu uditin go hono janginirde e ciudi dogotoro le region odu ana e yidi mobbe kolliti segule hitane 2017 sappo keddike hen ujunere e temedde tato e capanɗe jeegom e nder nayondu mbarmi le kasaraji laawi hoore protection civile andini oɗo kabaru tongiɗo dow doddu daɗudi sifa dow laawi ɗi kañu e wayde andande du sariya laawi ɗi ndenno sappo ɗiɗon neɗɗo ka keddike le ndiyam e wi hooreɓe suudu docteur CCRF sandu adadu honon dartoɓe yalla coomali jee i ñaw janɗe ɗi ɓuytima le ujunaji temenayi e capantaton yo noga e ɗiɗon tan andana le sappo fota fay sappo e jetton le temedere fu fota fay sappo e jetton ko wonno sappo e jeeno le hitande 2016 nde hoore muɗum darɗi cuuɗi docteur tinno fa le temedere fu capantato keɓa andanede wano sukaɓe rewɓe nayo goto o yo kadjelu jeeyadu ana e ardiɓe le haro calɗi nodditengo king boxing yalla yagol le leydi cameroun goɗo haro calɗi waɗi ƴiwde nogae jeeɗi yaade nogae jeenayi lewru décembre 2017 ɗo bamako ɗo mono fo andan ardima hono ɗo henna ɗo ƴiwde meeɗa e kalis fawarde e kangge fof woni koɓe keeɓi yoɗo goni sembe kabaruji ɗi ma joganino on kedde heɗade fande yewtere men ana yesso yen tawde janggo